Yo, kama we ni mchizi ma games na play. I'm so NY na KIA. Mjuni I'm breeding uka LA. Masai na madunga ma Merrill. Da kutoka SA, aliluzia nga maka LA. Don't bother, hino kardinali, nite Don Munga, huzu mini nani. Tarao nilimtukana na nikaturutana, nilimpongesha kilami. Munga na wakana, mwizi alikagwa, burundani burudani. Mdodo msichana, hana Montana, kwanja na mira. Niliacha kusifanya, hizo madawa, majaba na mira. Choma boza, munga mamchicha, ati wako niichi, wachayo anajificha. Nimetoka moroto kwa jibika, ata kukinyesha mupai ya mtuni ya magriba. Bala, baba, umeshiba. Na ujue misle usama, usoi enda kuiba. Sanseo alikuja na Mazda, idha fulani, nikikunywa chwada. Za ovyo tu kunihada, atijuya handa, utalala mada. Saizo niko madawa maduya, mtadu what? Vitu wanadu tunabu, wanabuya, wanaguaya. Still I'm living my dream, nataka benzo na bima. What you talking nani, neza kubaya kwa bana unazima. Kama siku chote mami, risto za freerider kuna. Nani? Wakati nali ririma. Metoka maroto tena kusaki ya Phantom Junior tema. Metoka maroto tena nkingi ya keja njumu inatepa. Metoka maroto tena kusaki ya Phantom Junior tema. Metoka maroto tena nkingi ya keja njumu inatepa.
Alitaka ningiwe marungu, wapi join formally wanyungu. Tulimchunguch, nugu, tulimonia 18 kiumungu mungu. Mkate katwe nusu nusu, bizle jitu kiwa mina wuzu. Na nikuliza tu, BBI corona inatusu. Atupoza takani kwa picha, na tudoz masasi ubitisha. On toes joa mwezi tupita, na mekimi ya mwezi lilisha. Slaves design ya lupita, 12 years indaju ya kuiva. Bezi usikamka umepika, uneza rudi Jack Despila. Sija manch tangu late match, siyezi fight ya system corrupt. Na usifaska wezi spa, nchi zingine pia woni mra. Nyako li mtuwa kwa ba, malifisa nli anwari safu. Na coast uko na gun, haimanishi wingi around kusnatch. Kuna time likuwa kwa crowd, na kuna time ligeuzwa Steven. RIP my partner in crime, alikuwa stone to death mtaju ya wizi. Senko exile pandiwe, on the road to mtini. RIP my partner in crime, alikuwa stone to death mtaju ya wizi.
Still I'm living my dream, nataka benzo na bima. What you talking nani, neza kubaya kwa bana unazima. Kama siku chote mami, risto za freerider kuna. Nani, ni wakati nali ririma. Metoka maroto tena kusaki ya Phantom Junior tema. Metoka maroto tena nkingi ya keja njungu inatepa. Metoka maroto tena kusaki ya Phantom Junior tema. Metoka maroto tena nkingi ya keja njungu inatepa.
Yo, nimetoka keja tena. Back in the streets, ducking police. Nitakuwa mteja tena. Chini matik, Patek Philips. Jui ningeongeze ambwenya. Uyo mtoto uscream, ya upenda istik. Bate wakashai kusema. Bitch umerudi cyber tena. Mi dosh na siwa sideza tena. Bro asha ingi ya chamber. Check hizo sideza pienga. Pull up kondai na ndenga. Bitch, dunga yu mpesa tena. Yo, nini na rhyme na era. Oh, misi wezi smile na hera. Ukitaka unapewa sahi. Tukitoka ni best stylings. Hatuzozi na sasa ID Islands, they know me, I say it for real. Nina mboge, just me and my G's. Jaza pori, jumiu wanga busy. Slowly, I go on my knees. You fuck with my homie, you fuck it with me. For real. Mi wanga lyrical, nina ndenga, I had to leave it home. New iPhone to write my lyrics on. Try the bugizi, jabba digital. Macho ni indigo. Drama ni mingi joe. Mamblay na leave me alone. Hashtag easy, oh.
Still I'm living my dream. Nataka benzo na bima. What you talking nani, neza kubaya kwa bana unazima. Kama siku chote mami, risto za freerider kuna. Nani, ni wakati nali ririma. Metoka maroto tena kusaki ya Phantom Junior tema. Metoka maroto tena nkingi ya keja njungu inatepa. Metoka maroto tena kusaki ya Phantom Junior tema. Metoka maroto tena nkingi ya keja njungu inatepa.